kerere kimenisha. Leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako waninangawe. Zaidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani. Ona katibu wa maji kisimani.
Oh salala,
huenda sio fungu langu nimekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi kimeota nyasi
Mbagara.
Nilipita dirisha nafasi kuigombania, kumbe basi nimejaa na mlango upo. Ayo ni mboni yangu kibatari, utambi umetumbukia. Ya ilahi, dira yangu imepekechwa nguzo niliyoegemea.
I've been trying not to diss you. Mwenza kumi nilikozi na ishu mpenzi. Hope uko sawa, my darling. And I've been trying not to miss you. Kila unapoenda buta yangu maumivu. We yangu dawa, oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni gani, mara kwenye kitanda mara kwa shati. Ai, haya ni maruani yanafanya na kosa amani.
Oh,
wenda siyo fungu langu mekose kuchagua. Tushazamisha meli yameisha. Nitaambia nini wainga muhana tirena.
Nikabano
na my feelings nikawa sijiwe.
Hayaoni macho yangu
kiza kinene.
Koropo yutambi umetumbukia. Khidira yangu
kiza kinene.
It's never gonna be the same. No, 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 no.
Kiza kinene.
Oh, oh,
oh.
Khidira yangu
kiza kinene.
It's never gonna be the same. No, 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 no.
Kiza kinene.
Oh.